Walisema sitacheza, ona sasa ninacheza. Walidhani sitafika, na shukuru turabuka. Walisema sitacheza, ona sasa ninacheza. Walidhani sitafika, na shukuru turabuka. Cheza 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 nami, kama dadi amekublesi. Ruka 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 nami, kama dadi amekublesi. Cheza 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 nami, kama dadi amekublesi. Luka ruka ruka nami, kama dadi amekublesi. Siku hizi mambo shwari, na shukuru tujalali. Hawao hawao, walisema sitaweza. Siku hizi mambo shwari, na shukuru tujalali. Hawao hawao, wana sasa wanacheza. Penye nia pana njia, penye moshi pana moto. Penye njia jibunia, angazia za kondoto. Penye nia pana njia, penye moshi pana moto. Penye njia jibunia, angazia za kondoto. Kwani kuna wengi marafiki, wanataka tia chuki. Wanataka usonge chini, kwa mambo yawe fiti. Ukisonga wanabonga, ukikwama wanacheka. Ukisonga wanabonga, ukikwama wanacheka. Siku hizi mambo shwari, na shukuru tujalali. Hawao hawao, walisema sitaweza. Siku hizi mambo shwari, na shukuru tujalali. Hawao hawao, ona sasa wanacheza. Jinge na mipata densi, kama dadi amekublesi. Jinge na mipata densi, kama dadi amekublesi. Ruka 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 nami, cheza 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 nami. Ruka 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 nami, cheza 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 nami. Siku hizi mambo shwari, na shukuru tujalali. Hawao hawao, walisema sitaweza. Siku hizi mambo shwari, na shukuru tujalali. Hawao hawao, ona sasa wanacheza. Ona sasa wanacheza. Ona sasa wanacheza.